najimsafi.com.
Oh yeah. Oh na 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 na. Yeah yeah.
Leo nataka nyama, leo nataka nyama. Leo tafanya sana, leo tafanya sana. Nikikupandisha kushuka no, mipaka nifunge go.
Nifunge go.
Ukinipangisha chumba kimoja no, labda bafu nacho. Ebanu nanipa mipaka na pagawa, pagawa. Vilo nafanya mweza kuna chachawa, chachawa. Yani kama nimekula mada, madawa. Imenoga kama soda, kama togwa kama boga.
Yeah, yeah, yeah.
Kele ya takigoda, tela tebo baby goga. Toka mbezi paka goba, safari ini noga, basi fire.
Slow, slow.
Baby gimme, gimme, gimme that.
Slow, slow.
Tara tebo baby, sweet.
Slow, slow.
Fanya, fanya.
Slow, slow.
Aga, basi fanya itonda. Mina mbambia, ananikatia.
Menoga nataka kulamba mwiko. Katangazania, kaonyesha njia.
Oh yeah yeah.
Utamu na mzidia, ona nangata ngata midomo. Yeah. Yani na mshindua, naena ipata pata imo. Yeah, yeah. Ebanu nanipa mipaka mapagawa, pagawa. Vilo nafanya mweza kuna chachawa, chachawa. Yani kama nimekula mada, madawa. Imenoga kama soda, kama togwa kama boga.
Yeah, yeah, yeah.
Kele ya takigoda, tela tebo baby goga. Toka mbezi paka goba, safari eni noga, basi fire.
Slow, slow.
Baby gimme, gimme, gimme that.
Slow, slow.
Taratibu baby, sweet.
Slow, slow.
Fanya, fanya.
Slow, slow.
Aga, kasi fanya itonda.
J-Drama on the beat.
Kuango makali kutoka kwa DachiMsafi.com.